wadera moye wale posona wale tiya
mara yarabi mo mando mandeli yarabi ni la baba du manye yarabi la bala manella
wale ka wo mara yarabi le kenna a dine tu wenge yarabi kani wan